bajirwa o wankuye sinzibagirwa ibyo wankoreye zajya mbiririmba amazu himbazwe shimwa mana nziza wangiriye neza sinzibagirwa o wankuye sinzibagirwa ibyo wankoreye zajya mbiririmba amazu himbazwe shimwa mana nziza wangiriye neza ayi ayi we Sinzibagirwaho wankuye sinzibagirwa ibyo wankoreye zajya mbiririmba amazu himbazwe shimwa mana nziza wangiriye neza sinzibagirwaho wankuye sinzibagirwa ibyo wankoreye zajya mbiririmba amazu himbazwe shimwa mana nziza wangiriye neza ayi ayi we mbisobanure nte ibyo wankoreye birakomeye ese ni muntu ki unyiteho bigezaho
Be praised, be exalted. Come and be magnified, come and be glorified as we lift your name high, as we exalt you, as we glorify your name, as we sing these songs. Come and be big.